Zanga, Zanga. Zika ni mfutia pat, mama sala ni banzanga. Abo ni banzanga, any day. Chimaya mbana no mbera na futi ni banzanga. Abo ni banzanga, any day. Mama ziwa ni kankala lo ni banzanga. Abo ni banzanga, any day. And I take a bullet any day for banzanga. Abo ni banzanga, any day. Show me your friends, I'ma tell you who you are. Wanzanga bonse ninga ende nabo bar for bar. It means manani tendi zako kunkala star. Wanafaka po kwanja kutini fike this far. I know wapana dula kupushing on my fouls. Muka tu my phone nilikutari ni my mouse. I know mwini supporter and I know you happy for me. I know you heard the song ya nina chana chitomi. I'll be real chimani baba nkamisa wedding. Ya mwanzanga feel like a friendship is fading. I'll be real pena I feel like I don't deserve you. Nivela Monga teenager, we wanna pass a curfew. It's all good. I swear I love you with my life. Kutiti ambe once, sininga gani zepo twice. Bakari ni wanzanga, ndiye wama nipanga. Can your friends even I? Nipase answer. Vika ni futia bad, mama sala ni wanzanga. Abo ni wanzanga, any day. Timaya mbana no mbera na futi ni wanzanga. Abo ni wanzanga, any day. Mama ziwa ni kankala lo ni wanzanga. Abo ni wanzanga, any day. Can I take a bullet any day for Mazanga? Let it go. Mazanga any day. Mazako mama kubili vamo from the beginning. My real friends, wama ndela mushe when you winning. Baziva nawa waka kufuna, you'll do the same. Hosati voso ndana tukumo na who to blame. Kuyamba na ni nomo, then you figure it out. Muka mvela na futi pamozi, you laugh it out. Kumbari muyamba na pawantu waku defender. Mukati waziva kutindiwa wapanga blanda. Real ones, this is for you ndine wakava. Tipange mane pamozi. Mozi monga spiro na sava. Real ones, bwela teacher na mashoti. Tiwanvese mushe monga piki na difficulty. Real ones, tiripa mozi tika chula. Tight monga bazak na Oscar chafula. Real ones, tikutia bonse ikapitia. Dilu, monga ice cream na petitia, hey. Vika ni vute bat, mama sala ni wanzanga. Abo ni wanzanga, any day. Timaya mbana no mbera na futi ni wanzanga. Abo ni wanzanga, any day. Ziwa ni kankala lo ni wanzanga. Abo ni wanzanga, any day. And I take a bullet any day for wanzanga. Abo ni wanzanga, any day. Any day. From Cappuccino XL, D-Lo, Jeremiah, Mwemba, Chabu G. Everybody, you know this, you know this. Chola Dola BLZ Day One Mbachi the Jada Ivanzanga Kobe the Kingmaker B Mac H Mac the Wizard. It's the Mac 44 Brawe Toaster Naredo Mosi Malik Alicia Long, macho wa paya huku. Sininga kwa nisho kiumula wansi mazina. But yo, Nivanzanga. Everybody that's been Katuzi wa tezo chitika. Tikaripo chitika nishikiwa mzanga. And I swear I love you. Sininga kamena vambi. Nivanzanga. Nivanzanga. Jimawanzanga boys. Respect. I love you for